Once again. Yeah. Tico D, Stereo Out Records. Nesta B on the beat. Take your road ride.
Bila Christ ni magumu kama bato. Day and night tujipata tukihustle, lakini mapato bado bado. All in all sifa zote kwako, there's no other god ila we jemedari. Wazidi kuniokoa kutoka watari. I could be dead but thanks for diyo mana wani cheki. Me never right, whenever I cry he make me smile. Siko tena chini, he bless me high. Ingawa sina wings but cheki me na fly. Jire mumba wangu we wani bamba. Hivyo nita mwana mina kunza baba. Kwa safari ya wakobu mina jikaza. Kadi tamati tajinta upata. Wacha nuru yako ipate kuangaza. Kila wakati na kila place na kwenda. Kuna kama we umami na huyanza. Ja, umami na huyanza.
Asante Mungu Baba kwa kuniokoa mimi. Isingekuwa wewe nisingekuwa hai. Asante Mungu Baba kwa kuniokoa mimi. Isingekuwa wewe nisingekuwa hai.
Pendo gani katoka tu mbinguni kuja duniani kunipa hii injili. Kwa wimbo through mic inazidi kuhubiri. Mdomo ninakiri we ndio king, so attentive to your word. Tena niko kingly, nena neno lako nasikiza kwa makini. Kutenda mapenzi yako niezeshe kwa bidii. To all the nation me nita reach. Asante kwa kibali sami na preach. Kaka denge dunia napiga teke. Uzima umenipa cheke niko fete. We ulia kunigiza hebu usikiza. Yesu wakuita toka teke teke. Yeah you okowa tena yokumbowa. Hizi sifa zote ni zako Mungu Mumba. Magoti ninapiga huku ninakuomba. At the end of the day baraka zitajipa. Kaso japi yote 9-10 minisha bambika for real Tico D. Ninasema Santa ya yeah, ni ya Santa.
Asante Mungu Baba kwa kuniokoa mimi. Isingekuwa wewe nisingekuwa hai. Asante Mungu Baba kwa kuniokoa mimi. Isingekuwa wewe nisingekuwa hai.
Tumepata jump up, jump up. Ushindi tumepata. Jump up, jump up. Glory and honor ni zako Mungu Baba. You are the one for me. No one like you, Yani. You are the only king for my life, that's why I sing. No one like you, Mami. You are the only king for my life, that's why I sing. Ametupa amani, ametupa shukrani kwako Baba. Nesta B, Tico Sam, big up bro Sammy B, Stereo Out Records. again. Tiko Sam. Stereo Outbreak. Nessa beat on the beat. Take it over.